300 viktigste adjektiver på engelsk 51-75. Interessant.
Interesting.
Hans artikkel virkelig interessant.
His article is really interesting.
Redd.
Afraid.
Nora redd for tannlegen.
Nora is afraid of the dentist.
Full.
Full.
Kjøleskapet alltid fullt.
The fridge is always full.
Morsom.
Funny.
Filmen var veldig morsom.
The film was very funny.
Komplett.
Complete.
Den komplette serien inneholder alle de fire sesongene.
The complete series includes all four seasons.
Rød.
Red.
For å være helt ærlig med deg, liker jeg ikke rød farge.
To be honest with you, I don't like the color red.
Ren.
Clean.
Rommet hennes alltid rent.
Her room is always very clean.
Svart.
Black.
Mora mi ga meg et svart skjørt.
My mother gave me a black skirt.
Hvitt.
White.
Jeg liker filmer i svart-hvitt.
I like black and white films.
Rolig.
Calm.
Vær rolig, Maria.
Be calm, Maria.
Rask.
Fast.
De liker raske biler.
They like fast cars.
Kjære.
Dear.
Kjære William, takk for at du har skrevet til meg.
Dear William, thank you for writing to me.
Liten.
Small.
Hunden vår liten, men veldig modig.
Our dog is small but very brave.
Farlig.
Dangerous.
Den svingen spesielt farlig.
This turn is extremely dangerous.
Søt.
Sweet.
Kjeks altfor søt, likevel liker jeg dem.
The cookies are too sweet, but I like them anyway.
Absolutt.
Absolutely.
Jeg har absolutt ingenting å si.
I have absolutely nothing to say.
Hel.
Entire.
Emil spiste hele pizza.
Emil ate an entire pizza.
Ærlig.
Honest.
Tanta mi en veldig ærlig person.
My aunt is a very honest person.
Sliten, trøtt.
Tired.
Jeg sliten og jeg vil gå hjem.
I'm tired and I want to go home.
Heldig.
Lucky.
Jeg heldig å ha så mange gode venner.
I'm lucky to have so many good friends.
Kjent.
Known.
Onkelen hans en kjent advokat.
His uncle is a known lawyer.
Forenet.
United.
Jeg flyttet til Amerikas forente stater.
I've moved to the United States.
Stille.
Quiet.
Hvorfor du så stille i dag?
Why are you so quiet today?
Rund.
Round.
Mora mi rundt ansikt og kort hår.
My mother has a round face and short hair.
Sterk.
Strong.
Clarissa sterk smerte i ryggen og vil bli hjemme.
Clarissa has a strong back pain and wants to stay at home.